yar 24 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyaasha Soomaaliland ay u dareerayaan goobaha codbixinta, halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona 5 sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 60 goobjooge oo caalami ah, kuwaas oo ka kala yimid 27 wadan. Haddaba goobjoogayaashaasi waxaa ka mid a qaar ka shaqayn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 50 sanadood, waxaana qaarkood ay tahay markii ugu horreysay ee ay dib ugu laabtaan. Ismaaciil Xuseen Farajara ayaa la sheekaystay koox ka mid a goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka tegay dalkan Mareykanka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka. Waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland, laakiin magaceeda rasmiga ahi waa A.B. Thomas. Waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaallay magaalada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 50 sanadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay wakhti kooban ku soo laabatay deegaanadan sannadihii 80-aadkii, haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Aamina Nuur Maxamed, oo magaceeda rasmiga ahi yahay A.B. Thomas, ayaan weydiiyey halkii ay ka keentay magacan.
Waxaan muddo 2 sano ah macalin ka ahaa Bullaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda. Xilligaas waxaa la ii bixiyey magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed, waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada, qoyskiisa ayaana ka tirsanaa.
Magacan markaa goorma lagu bixiyey?
66 66-kii.
Oo welina waad xasuusan tahay?
Well, of course it's my second name.
Ha, dabcan waa magacayga labaad.
Mar kale dib ma ula xidhiidhay madaxii degmada Bullaxaar?
When I first returned after Peace Corps, I was informed by the Minister of Interior. It was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay, aniga oo ka shaqaynaya mashruuc qaxootiga ah, ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay 2 sanadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xasuutaa?
Ha, wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
Maxaad ka xasuutaa? Af Soomaaligana waad baratay 60-aadkii, haddana weli waad xasuusan tahay?
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayb badan oo af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hase ahaatee markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku odhan lahayd dhegeystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhegeysanaya?
Nabad miya.
Aamina, xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaa barbar taagnaa Daa'uud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh, iyo weliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka, oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sannadihii 1976-kii. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Laascaanood sannadihii 1976-kii ilaa 1996-kii ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Soomaaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
Waxaan magacan qaatay dabayaaqadii 60-aadkii ama bilowgii 70-aadkii.
Welina waa isticmaashaa Daa'uud?
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan, gaar ahaan Mareykanka, waxaana isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daa'uud.
Wax ma ka xasuusata kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyey Daa'uud?
Dabcan waan hilmaamay kelmado badan maadaama aanan luuqaddan isticmaalayn. Hase ahaatee intii aan halkan ku sugnaa, markaan dhegaysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weedho aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
Scott Peck waa madaxa kulliyadda Political Science ee jaamacadda Indiana ee ku taalla dalka Mareykanka, wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u malayn karo in ay hor yaallaan dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horreysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Soomaaliland. waxaan halkan joogay sanadkii 2010 maan ahayn goob joogay hasaatee waxaan imi toddobaadyo kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu waxaana xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan afrika u dhalan ee goob jooga ka noqday markii madaxweynihii hore ee daahir riyaale uu xilka ku wareejinayay madaxweyne siilaanyo
maxaa
ka mid a walaacyada ugu waaweyn ama caqabadaha hor yaalla dowladda soo socota ee somaliland ka dhalan doonta
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate
election. Waxaan rajaynayaa in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo u dhacdo. Ki doonaabaha guuleystay dalka waxa horyaala duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. waxaanan filayaa inay duruufahaasi ka mid yihiin kuwa hor yaalla qofka guuleysta sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaalla waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka
takes over I would like to see what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and GERTI processes and get those on track
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa Thank you.